Shizo utawaua.
Dala Diusa
Fleshy.
Oda gada 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 gadi gida
Fleshy.
Ili goma ifungwe kaunta ifungwe ba
Fleshy.
Sisi wezenu watu la lijama
Fleshy.
Na wakifunga basi situnama
Fleshy.
Apani wapi tumezungukwa na shisha na shisha mani Mapocho pocho na vinywa jimbari mbari Wengine wanatafika wakizirai Hapa ni wapi wanazinyonga kushina sigara kari Tumezungukwa na wale mboge tukari Tumewehu kwa tushaka tapombe kari
Aya sasa kidole mama Kidole mama na kuchi kidole mama Kidole mama kwa pipo kidole mama Ifungwe kaunta ifungwe ba
Fleshy.
Sisi wezenu watu la lijama Na wakifunga basi situnama
Hapa ni wapi Naona walinzi wa getini wamekuja ndani Naona machete yametoka hadharani Naona polisi wengi kwani kulikoni Hapa ni wapi Kuna visanga vioja mahakamani Wapenzi wapiga na mate ya dharani Wengine wanamaliza na vichakani
We mushizo na utoka jesasa Kwanza na wenini wakati nimeachwa Tira meto na utoka jesasa Kwanza na wenini wakati nimeachwa Nipo single na enjoy buwana Mwola nikate tungiso mapenzi buwana Majabu ajabu ayo Kazisha miradi ayo Alisema amekula sabona na piga miayo Dilo, dilo Kamari nankuka Nanda nankuka Muone amekaria kuka Kalala kwenye mkeka